I need a boy.
Tell him, say,
Andre.
Oh, no, no, no. Andre,
what?
Mr. Boy.
Five star. People, your way, yo.
The war, baby. I'm so complicated, kuro mukwano gondaga. The mudunga yo mukwano. Rachi to nyambo wano ngamba. O mukwano gweni na gususe. Kuro osako light and day. Why don't you spend some time with me? O sanyu se, o jagare, kwa kare. Let the back be run fino that number tema gweni na nagukua. I gave you, satisfy you. I won't deny you. You're mine. Satisfy you, I won't deny you. You. Manabu wala buliti butoda.
Chicho,
omiti magubo. Nogu kwa nogubo. Zenabi kuwa biona.
Kati vivyo,
kwetu wala vivyo. Vivyo,
vivyo.
Manabu wala buliti butoda.
Chicho,
omiti magubo. Nogu kwa nogubo. Zenabi kuwa biona.
Kati vivyo,
kwetu wala vivyo.
Yo baby love la like fusa magic o tutta baba wala bana na kati fusa laji engeri je yekola to fosinga chijo automatic you're so fantastic padne banjo mutimane gumenyeka kati na funye gwempo nye bahati breaker baba devandega devandega baba devandega kati nzembe kweka kavuwe nkole nyo kufule maika o manyi di diapers tukole na maka
Mwana buwala buliti butoda.
Chicho,
omiti magubo. Nogu kwa nogubo. Zenabi kuwa biona.
Kati vivyo,
kwetu wala vivyo. Vivyo,
vivyo.
Mwana buwala buliti butoda.
Chicho,
omiti magubo. Nogu kwa nogubo. Zenabi kuwa biona.
Kati vivyo,
kwetu wala
vivyo.
Vivyo.
Baby unajua na kupenda sana baby. Moyo wangu unadamani bubu wangalia. Vitu vyangu vyote nakupatia nuhani. Sometime alaza aya. Doa za muziki wangalia na kufatia za mtafikia. Ukiwa mbali na mimi nitaunja zemi watalia utibandalia. Unajua na kupenda na kuwa na amu yone. Uzini aje na kupuraia na kupatia.
Boy your says.
Damn, 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 damn.
Chicho, omiti magubo, nogu kwa nogubo. Zenabi kuwa biona,
kati vivyo,
kwetu wala vivyo.
Vivyo,
vivyo. Mwana muwala buliti butoda.
Chicho,
omiti magubo, nogu kwa nogubo. Zenabi kuwa biona,
kati vivyo,
kwetu wala
vivyo.
Vivyo,
vivyo.
Mr. Power.
Yes, Andre.
Vivo, yo. Oh, we, yo. Aye, aye.
You have to love your lady, you have to love your lady.
She knows that I love her. She knows, she knows.
Love your lady.
Baby, I love you.